Ngizolungisa ukuhlala Ndiyabava betheta kodwa mna ndiyafunga abandazi Ndikhawunza imela ngensuku zotshutshiswa kwam Bendibadule ebumnyameni ngokundibuyela ekhanyeni Buye ngencazi ndizolungisa ukuhlala Ndiyabava betheta kodwa mna ndiyafunga abandazi Ndikhawunza imela ngensuku zotshutshiswa kwam Bendibadule ebumnyameni ngokundibuyela ekhanyeni Ungabhatyazi kuba ndithetha ngelali ucinga uyandazi Abaziyo bayazi kwalo mbono elalini ebethathelwa phantsi Mna ndiqale benzona phofu kwamna ke ndiyinto kazona Mna ndikhule nindwane nombono elalini bendifuna kube ngcono Umonelwa mna loo nto ndiyayazi Ukholelwa ndaqala ndiyilayithi Kodwa loo nto ayithi ndigqibelele Impazamo ndinazo ndikuxelele Ingaqhathi imizamo komthebelele Kukho iintsuku ibangase ndinikezele Ndiva intlungu ekunzima nozinyamezela Yaba ndiyaxoka abandingathi uba wazange andithethelele Kwiindlela zam ezigwenxa ndizihambilele Undikhanyisele Noba kunjani, noba kumnyama kanjani Ulithemba Andigivaphi noba kunzima kanjani Ndibuyelele ithemba lami uyalivuselela Buye ngencazi ndizolungisa ukuhlala Ndiyabava bethetha kodwa mna ndiyafunga abandazi Ndikhawunza imela ngensuku zotshutshiswa kwam Bendibhadule ebumnyameni ngokundibuyela ekhanyeni Buye ngencazi ndizolungisa ukuhlala Ndiyabava bethetha kodwa mna ndiyafunga abandazi Khawunza imela ngensuku zotshutshiswa kwam Bendibhadule ebumnyameni ngokundibuyela ekhanyeni
Vele nginqode ngafundele ndiyekungiconfirm yeyingane engakhuzeki Bangakhuluma bakhulume kodwa mfana kithi mina I'm here to stay But ithemba libulala ngikhule ngethemba I never give up Like yakhona gazi I'm going up Soyiwina le ndebe ngizolithatha le khapu Ngikhule kanzima ngisebenzele emzini Isimo sotshentsha izinto sizojika Ngisendleleni ngomdali ngizofika Bangathetha kodwa bona bangazi The chosen one inkhethwe ibona baphansi Nkulunkulu mdali ngicela ukukhanya Ungivikele izitha zingifuna ngiphansi Ngeke balunge we Cela ukukhanya kudede bonke ubumnyama Ususe yonke into emendleleni yami Ungiphe amandla wonke empilweni yami Nami ngikwazi ukuthi ngifese iy'fiso zami Ngiyikha wewe
Buye ngencazi ndizolungisa ukuhlala Ndiyabava bethetha kodwa mna ndiyafunga abandazi Ndikhawunza imela ngensuku zotshutshiswa kwam Bendibhadule ebumnyameni ngokundibuyela ekhanyeni Buye ngencazi ndizolungisa ukuhlala Ndiyabava bethetha kodwa mna ndiyafunga abandazi Ndikhawunza imela ngensuku zotshutshiswa kwam Bendibhadule ebumnyameni ngokundibuyela ekhanyeni Umnanzomelinyani Buye ngencazi ndizolungisa ukuhlala Ndiyabava bethetha kodwa mna ndiyafunga abandazi Ndikhawunza imela ngensuku zotshutshiswa kwam Bendibhadule ebumnyameni ngokundibuyela ekhanyeni Buye ngencazi ndizolungisa ukuhlala Ndiyabava bethetha kodwa mna ndiyafunga abandazi Ndikhawunza imela ngensuku zotshutshiswa kwam Bendibhadule ebumnyameni ngokundibuyela ekhanyeni